my nigga, you ready? Ili semantai sare dogo hivi nimechoma kiasi kando ya mto, god damn it. Niko somewhere in the jungle, just feeling like I'm failing. It is beginning, yeah. I'm sailing in my head. Step one, in the land kwa nimbus. These niggas is looking, man. Behind my back, na feel force, yeah. Mbogi na mother, na area, na toka apate. So buda na chara za hizi biti zina shikadi, waso mistik wa biti ya mdundiko, man. Mural na gang, waso wadeo, Benz, Benz, 3-star. Niki pull up na pyo Benjis na I-Unit. Ninajua Kenya tunaduni infinite. Kenya itachorua kwa mabible. Kenya itabaki kuwa stable. Yani after ni mespit, nina expect kuget food ya table. You and your point, but story ni nambia nani mena mo my head. Nafikiri ya venye nita grand kuliko mola. Ni wachome on the beat kuliko sola. God damn it, daddy alini nickname bola. That's why niki pass kila day. Mumedi venye nita come back na. God damn it, unajua point Amelia Billy. Every day I ain't silly. God damn it, niko disciplined. Nili embrace order. This nigga talking too much. Mi nime chill too easy. Niko pale juu juu ya snowman. Na checki my hater below. Uko ni chini sana, sina time. Na chase to hit bag. Daily man nilianza ku kata kata hizo shit zimeleta ideas aku brand kwa brain. Daily na train na chora mistari. Naika pen chini. Najua niko ndani ya den. Nili lose when. God damn it. Niko na mabundi, yeah. Wamekam kwa kikundi. God damn it.